Markus surawol sappo e tati. Yesu e wurtoyo wuro sheningo sey go'oto nder tokkube mo wi'imo, "Modibbo, raaru kaaje mawde de dum mahiri wuro ngo'o, raaru no maadi ndi wodiri." Sey Yesu wi'imo, "A yi'i ndi maadi mawndi, wala wonde hayre aletende dow wonde de hudun sankitayde." Yesu e jodi do hoshere nde ledde jaytun darainde wuro sheningo, sey Biturus e Yakubu e Yahaya e Andiraus be jahito mako kambe tan be jamimo be bi'i, "Wi'umi, nde fi dum wadata, dume woni ko hollata fu fi dum badake hewa?" Sey Yesu wi'ibe, "Pame to goddo majjina on, yimbe dubbe noddira ko e mabbe inde am, be bi'a min woni Almasihu." Be majjina yimbe dubbe, "To on nani habaru konuji gadeteedi haade modon e konuji gadeteedi badaki, to on kulu dole dum wada, amma re'uki duniyaru e hori taw, lenyol ummanto lenyol, laamu ummanto laamu, dum wada welo kallungo e dimbol leydi to bigeje fere fere, dum dum fuddode torraji garaydi, amma pamane ko e modon, be gaday on der juude mawbe shudi doare, dum piya on der shudi doare din, gan on tokkube an, dum yaray on yeso mawbe leydi e laamibe, non warta e lawol no kokkirtombe habaru an, amma ko re'irde duniyaru wara, dole dum arta wa'a jinki habaru beldum der fuuleji duniyaru." Fusharengel dum nangi on dum yari on yeso laamu, to on gannu do ko bi'oton, e sharengel Allah hokkay on ko bi'oton, sey bi'onka, "Ganna dum onon metata, amma dum ruhu Allah, neddo hokkitira e sakirawo mudum, dum waramo, nyako ma hokkitira e biddo mudum, bibbe ummanto danyobe mabbe, be ngada dum warabe, ko moy wanyay on, gan on tokkube an, amma munyudo hare irde hisay." Sharel e wara, ngel ngi'oton nefni dum gartiroju wuro sheningo ngo laaba e dari to wigere nde haana, fujango famama anamajum, e sharengel wombe nder leydi Yahudiya ndogga nattoya ko sheje, gondo dow suudu to jippoyo ko natta wuro ngon gan hoccuki goddum, gondo to ngesa to so'o hoccha shuddari mudum, rewbe godube deedi e musintebe be torroto na sedda nder den don balde, ngade do'are to fi dum wada nder ndungu, gan nder den don balde dum wada e torra kalluka iri ka dum meda e waduki daga sharengel Allah tagi duniyaru ha joni, dum bo fuddita dum wada ira kan don torra, nda jomira ustai den don balde, nda wala goddo kisaydo, amma gam ben don shubabe mako be o shubi, o usti balde den e gel don sharel, to goddo wi'i on ra Almasihu do ko boram moda e, to on jabu gan Almasihu en fewre e annabo en fewre, be burtoy to be gada alamaji e kude kaydinide gam be majjina yimbe ha e shubabe ben to du wadoto, ndare on dena, me wi'i on ko dume ko sharel gel wara, amma nder den don balde gada kan don torra kalluka dum balwinay nange, lewru bo hokkata jaygol mayru ko de janoya e diga dow, den ko woni dow fu dimboto e sharen gel dum yi'a e bi neddo e wara nder duule, o warda e bawde mawde e teddungal, o liloya e malaika en mako be kawrita be o subi daga koto e nder duniyaru diga ngo'ol kerol duniyaru yaaki ngol ton kerol, to ekkite ekkitinol ngo'ol daga to lekki ibbi, to lishe maaki puddi wilutuki on andi ndungu badake won don, non ma to on gi'i fi dum e wada, to on anda e bi neddo badake wartoya e mo haade dammugal, e mi wi'a on gonga jamanu dum dum re'ata na fu fi dum wadi dow e le jabboto, amma bolide an jabbata ko ha abada, wala andudo den don nyalde ko ngel don sharel ngel fi dum don wadata, ko malaika en wombe dow anda biddo on ma anda, sey nyako mo dow tan andi, pame njode on shiri gang on anda ko sharengel warata dum bo neddo gadudo yaadu nde o wardi luki o ali wuro makko der juude mashube mako o hokki ko may kugangal wadata o wi'i deeno dammugangal o daro e morena gan non njode on deena gan on anda sharengel jomu wuro gon wartoita ko dum futuro ko dum shaka jemma ko dum fajiri ko dum subaka to o warti wala andudo to o tawa on dani ko bimi on emi wi'aka ko moye kanju woni njode on shiri.